Sabala Lolin, Biu,
Ifwa Ha, Ifwa Waile, Ifwa Rap Soya Vitamin.
Kengo na kode heti la mwifanga tumilosh. Ikuwa holo ina mangwiza vini rose. They call me a boss, mwanga na ngeri ngosh. Yeah, me ya me, those are those. Kengo na kode heti la mwifanga tumilosh. Ikuwa holo ina mangwiza vini rose. They call me boss, mwanga na ngeri ngosh. Me ya me, those are those. Bossi wa white team, boss. They call me bossi wa white team, boss. Baba, gari ando gawanike. Mabongo gari ando gawanike. Gari ando gawanike. Bossi wa white team, boss. They call me bossi wa white team, boss. Baba, gari ando gawanike. Gari ando gawanike. Mabongo gari ando gawanike.
Buyami wakumona ngamo ndando. Wakumona ngamo uhando. Bossa na bapondo. Kwa uchi mande numbangu wa bosondo. Mukulu anenu mbaka nyike. Bosi wabaiche lijina china angu sanyike. Wazanga every time umakwacha kwacha. Kuwa suku mwinanga uze na mawanu kwacha. Mwifwa nganga na miloji chwelele. Baka mama ba mwima bele bele. They call me bossi wabaiche lijina wangu luka mu street. Bossi wabaiche.
Kengu na kuli heti la mwifwa nga tumilosh. Yikuwa holo ila manguiza vini rosh. They call me a bossi mwanga na ngeri ngosh. Yeah, me ya me, those are those. Kengu na kuli heti la mwifwa nga tumilosh. Yikuwa holo ila manguiza vini rosh. They call me bossi mwanga na ngeri ngosh. Me ya me, those are those. Bossi wabaiche, boss. They call me bossi wabaiche, boss. Baba, gari ando gawanike. Mabongo gari ando gawanike. Gari ando gawanike. Bossi wabaiche, boss. They call me bossi wabaiche, boss. Baba, gari ando gawanike. Gari ando gawanike. Mabongo gari ando gawanike.
Gari la yose ngwa mwe salamba. Ufe puku puku watu wose kuli samba. Njia kuchikumi shilo bossi. Fironi teki bozo we muna numba mozi. Mwali uweza bilinga vya kwazi. Wakungu tuchila ngambushi semu kuna tazi. Wana kata la kungandu muna ngandu. Wana kuhona mumu mwali uweza komalandu. Enute ilingwa solo kamutengo. Upite wakufuma kwilu noti vya masengo. Kangwenda kona vama sweko zilo. Holo wezi vitamini kambwanga majilo.
Kengu na kuli heti la mwifanga tumilosh. Yikuwa holo ila mangwiza vini rosh. They call me a boss mwanga na ngeri ngosh. Yeah, me ya me, those are those. Kengu na kuli heti la mwifanga tumilosh. Yikuwa holo ila mangwiza vini rosh. They call me boss mwanga na ngeri ngosh. Me ya me, those are those. Bossi wa white team, boss. They call me bossi wa white team, boss. Baba, gari ando gawanike. Mabongo gari ando gawanike. Gari ando gawanike. Bossi wa white team, boss. They call me bossi wa white team, boss. Baba, gari ando gawanike. Gari ando gawanike. Mabongo gari ando gawanike. Liando wako hona pot belly. Geuli na pressure nguweze ushe ya viteli. Rodney Snoga tuwada koma teli. We kick runs hii nga Mario Balotelli. Geba ngumono mwivati tuliemu. Ikuwa hana ya minangwa mimukemu. Kuspenda chaku seneka mikemu. Momwetu tuwanjimi baku seneka matemu. Baya makina na kachacha. Kupaya mahani kubiswaswa. An attitude you can't even pirate. Yetu tuwada mchopo vya mamit pilot. Kengu na kuli heti la mwifanga tumilosh. Ikuwa holo ila mangwiza vini rosh. They call me a boss mwanga na ngeri ngosh. Yeah, me ya me, those are those. Kengu na kuli hiti la mwifanga tumilosh. Ikuwa holo ila mangwiza vini rosh. They call me boss mwanga na ngeri ngosh. Me ya me, those are those. Bossi wa white team, boss. They call me bossi wa white team, boss. Baba, gari ando gawanike. Mabongo gari ando gawanike. Gari ando gawanike. Bossi wa white team, boss. They call me bossi wa white team, boss. Baba, gari ando gawanike. Gari ando gawanike. Mabongo gari ando gawanike. Bossi wa white team, boss. They call me bossi wa white team, boss. Baba, gari ando gawanike. Mabongo gari ando gawanike. Gari ando gawanike. Bossi wa white team, boss. They call me bossi wa white team, boss. Baba, gari ando gawanike. Gari ando gawanike.
The African trumpet.
A big shout out goes to Mr. Enoch Siami. Oija Malunga wa Puho. Managers Burika. Managers Kayongo Manjimela. Wow Diriji. Bobby Chikwane. King Yoga the Spirit. Cool Boy Ray J. Buswa Wangele Mabanga. Pache Pache. The General D-Boy 2. One Wema Pakazumba Station. Lunga Wamsup. Joseph Kamau.
Download
Yoke Faskaloza. One Muzuma My Brother.
Mr. Blessbacks on the beat. I bet you wanna catch a beat for being, eh?